아니면 앞으로 케냐 대답 캠프 the refugee camp the dab la dahay the halay to be specific and lawatan in bihandira number allah ali ala ugu faraxsanahay the summer kan dan aad aad ugu shaqeeyay inaan dad kala hadlo district aad again and has kali bogreya and you know and well shege ina ani ortaay marka I spend a lot of time this summer waxaanay dadka u sheegay inaan ordaay so aad iyo aad oo quraxsanahay in awada saa aanu bay
waayahay inaad noqoto gabadhii ugu horeysa xijaab qabto Soomaali Mareykan ah muslim ah madow ah oo ku biireyso gobolka main baarlamaankiisa maxay uga dhigan tahay dadka Soomaalida gobolka degan
dadka main marka ay imaadeen 2000 aad iyo aad dadka anta degan ina anaga imaan man rabin like ayaga like musaajid keen hadaa way ku tuuran doonqaar iyo waxaas because man rabin maanta 10 years after 20 you know 2010 to 2022 maanta gabar oo dadka ayaga ay dhahayeen maxaa soo imaatay yar ay dhahayeen maanta office kan almost ugu weyn inay la fadhiistay rabta marka I mean you know translate that as take that as a disruptive lacking I don't know I say tonight anaga tan waareen anaga tan dadki inta 2008 2000 imaadeen alla dhehe inaad inta imaatin you know we don't want you guys coming here in 2010 awada gabar oo ayaga alla dalatay yeah office she's going to sit in office you know in a couple of days so inshallah I think it's really awesome
marka dadkaasi 2000 lagu dhibay ayaa tir inay state-ka ama gobolka soo degan ayaa caaw gabar kamida ay ku guuleysatay baarlamaanka gobolka waa gartay intaas bal waxa iga warantaa adiga marka yaa kula tartamay in doorashadan
nin la dhahayo Fred Sanborn Silver something his first name is Fred Aladaha
waa gartay nin cadaan aha marka ninka cadaanka aha ugu dambeyntii uu ka haray doorashada adiga unba ku soo baxay
ha
marka adiga markii aad aragtay magacaaga in la soo dhajiyo inaad guuleysatay aad aragtay dareen noocay ayaa dareentay maxay kaaga dhigneyd
aad aad ugu faraxay you know like it's nice to see magaca abdi like the only name I'll arkaysid oo qof oo Soomaali ah oo qof midow ah taa wallahi sirigeena dhan I think I'm the only one. Only this qof gumido qortaayo. So it's so nice to see qof last name tis Abdi ku dhex jiray waxaas dadka reenayaan awada.
Waayahay qof magaciisa Abdi uu yahay Muslim oo Soomaali oo magacaas uu ku dhex jiray meesha magaaladaada waxay kula tahay wax weyn waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa qoyskiina ayaa kula jooga waalidka haatan.
Ha marka ani hooyo iyo laba walaalay two brothers aan leebaday the United States but laakin hadda maana hay both my brothers may qabaan ilma so we're a big family alhamdulillah
bal waxaad iga warantaa maxaad bedeli doontaa maxaad ku soo kordhin doontaa baarlamaanka magaalada iyo gobolka guud ahaan
inshaallah the two areas ani aan aadiyad inaan waxaan ka hagaajin aan waxa ay housing the guriyaha dadka degan especially downtown iyo school tahan ilmahan deganayaan
marka kuwa sarteen wax ka bedel ku sameeyo maxay yihiin waxaad rabtaa inaad wax ka bedel ku sameeyo
one for schools budget call inaan lacag ugu daro aad inaan oo shaqeeyaa haba because budget can hadda aad waxa jira maba ahaba school tan ilmaha like they don't have enough resources for anything really and the school tan school inta ku dhigtay marka so I know inside macallimiyaha waxa ay ayaga u baahan yihiin in regards to housing condition ka aad ay ugu yihiin dadka inta degan especially again downtown ka dadka degan district ay is really big so dadka qaar aad ay you know life of aad ay iska degan yihiin laakiin especially that can or downtown the Gurian where like two bedrooms wire for 10 people, like things like that. So it's really difficult, and trying to advocate for to make sure that right. any projects or any housing
okay guri waxa sheegtay in dadka guriyeenta iyo gudahan magaaladaada oo sheegtay inay aad u weyn tahay aad rabtayna wax ka bedel ku sameeyso dhibaatooyinka dadka ay tabanayaan saas aad u bartay intaas bal waxaad iga warantaa marka maana mustaqbalka maxaad rajaynaysaa
inshaallah the 2 years way marka waartayna hadal ku meesha ku akaada lacking you know I hope to go to law school and things like that so I might be away from this for a little bit in on you know a couple years then I come up and I don't know if I'm going to come back but inshallah these 2 years ani hada aan ku jirna ina tabartay waxa keenay ka ku sameeyna lakin after that I don't know wallahi